sex is not just body to body intercourse. Eh? Ndiyo maana kiimani ile ni tendo la uumbaji, especially for those who are in their 20s. Sijawasahau wale ambao tayari wako kwenye 30s au kwenye ndoa. The most important thing, don't rush.
Most of the dating, people who are dating, it's either mmoja ana kiu yake ya kamchezo, anataka kwenda kuquench kiu, au mwingine ana changamoto yake ya kodi ya nyumba, ya hela ya kuishi, ya changamoto yote ile, au ya kuumizwa, anatafuta mtu wa kuja kupoza au barafu ije angalau ikae juu ya kidonda. Kuna namna nyingi, ngoja niwape mfano mmoja. Kuna dada mmoja alikuwa na mchumba wake, wanasali pamoja.
Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the home of positive vibes.
Ladies and gentlemen, msingi mzuri wa familia bora huanza na mahusiano imara. Being in a relationship is easy, but trust me, being in a serious and mature relationship is not easy. Kutokana na changamoto mbalimbali za kimahusiano zinazowakumba vijana wengi, Hub of Wisdom na management nzima tumeamua kukuletea mada ambayo itaenda kujibu kila swali: kwa nini mahusiano ya kimapenzi hayadumu? My name is Monica, the moderator. Huyu ni Sara Ngonyani na ndiye mwalimu wetu leo. Karibu madam. Sara,
habari vijana, wadau, washiriki wa The Hub of Wisdom. Asante Monica, Momo, darling, love. Asante Mr. Isaac. Asante management ya The Hub of Wisdom. And congratulations. Weza kuwepo, to exist for 10 years, it's not a joke. Hongereni sana. It's all about loving, empowering people, especially the youth.
Kabla hatujaenda moja kwa moja katika topic, ninaweza nikafanya introduction ya maswali mawili. Swali la kwanza, nini maana ya mahusiano ya kimapenzi? Sio mahusiano tu, no, lakini nini maana ya mahusiano ya kimapenzi? Lakini pia swali la pili ambalo ninaweza nikalileta mezani kwako siku ya leo ni kwamba nani ana jukumu la kufanya mahusiano yaendelee kati ya wa kike na wa kiume? Ni mtu gani ambaye ana hilo jukumu la kufanya mahusiano yakaendelea? Na hisi hayo ndio itakuwa introduction questions kwako siku ya leo. Then tutaingia moja kwa moja katika topic ya leo. Karibu
Monica, Monica, Monica. Okay darling, mahusiano ya mapenzi ni maisha ya kirafiki au ni urafiki baina ya mwanamke na mwanaume, na hapa nisisitize mwanamke na mwanaume, sio mvulana na msichana. Tofauti yake, it's maturity. It's age, yes, but maturity. Because sometimes age is nothing but a number. Mwanaume ni mvulana aliyekomaa, about maturity. Na mwanamke ni msichana aliyekomaa. Mimi katika kuishi kwangu, nimejifunza ukomavu wa aina nne. Ukomavu wa mwili, ukomavu wa akili, ukomavu wa hisia, that is emotional maturity, na ukomavu wa kiroho. Sasa mahusiano ya mapenzi ni maisha ya urafiki au ni urafiki kati ya mwanamume na mwanamke wenye lengo la kuwa wenza wa maisha au lengo la kuwa wanandoa bila kushiriki kale kamchezo katamu, full stop. Sasa nani mwenye jukumu la kuhakikisha haya mahusiano yanakaa sawa, yanaendelea? Jamani, haya ukishasema mahusiano ni baina ya yani wawili, kama ni wewe na roho yako na nafsi yako, mahusiano hayo binafsi. Lakini tunapozungumza mahusiano ya mapenzi kati ya mwanamke na mwanaume, ni jukumu letu sisi wawili, mimi mwanamke na wewe mwanaume. This is our life. So ni jukumu letu sote wawili kuhakikisha mahusiano yetu hayatetereki, yanajengeka, yanaimarika. Sio tu umwachie fulani kwa sababu yeye ndo alianza kunipenda, umwachie fulani kwa sababu yeye ndo ananipenda sana alafu mimi namchukulia poa. Nada. No, big no.
Thank you madam. Sasa uwanja ni wako. Tupo tayari kwa ajili ya kukusikiliza. Kwa nini mahusiano mengi ya kimapenzi hayadumu? Karibu madam.
Kwa wale ambao bado hamjaoa na kuolewa, please take your time to enjoy your single life. It never comes back. Being single at 40s na being single at 20s, these are two quite different things. So at this time, especially for those who are in their 20s, sijawasahau wale ambao tayari wako kwenye 30s au kwenye ndoa. The most important thing, don't rush. Yani usikimbilie, hii ndoa ipo tu, kamchezo kapo tu, utaka enjoy. Yani kwa sababu kamchezo katamu, don't think kama that is just a physical. Ni kukutana tu kimwili. It is beyond kukutana kimwili. Mnakutana kimwili, kiakili, kinafsi, kwa maana emotionally na kiroho pia. Sex is not just body to body intercourse, eh? Ndio maana kiimani ile ni tendo la uumbaji. So don't rush onto it. Acha ulifurahie when you are emotionally matured. So don't rush. That's what I can tell.
Sasa swali limeuliza kwa nini mahusiano mengi ya kimapenzi hayadumu. Labda nianze kwa kutafsiri mahusiano ya mapenzi kwa namna mimi ninavyoifahamu au ninavyoiona au the way I perceive it from life experience, from learning, kwamba haya mahusiano ya kimapenzi ni kitu gani hasa. Sasa kwa tafsiri yangu mimi, mahusiano ya kimapenzi ni maisha ya kirafiki kati ya mwanaume na mwanamke yenye lengo la kuwa wenza wa maisha au kuwa wanandoa. Nirudie tena hichi kipengele cha kwanza. Ni maisha ya kirafiki kati ya mwanaume na mwanamke yenye lengo au hawa watu wawili wenye lengo la kuwa wenza wa maisha bila kushiriki kale kamchezo katamu. Narudia, bila kushiriki kale kamchezo katamu. Mkishiriki hako kamchezo, inakuwa sio mahusiano ya kimapenzi. Hiyo inakuwa ni dating. Kiswahili chake kizuri sina sana, lakini naweza kusema kuwekana kinyumba, eh? Hata kama hamuishi pamoja, lakini as long as mnashiriki hako kamchezo, hayo sio mahusiano ya kimapenzi. That is dating. Na niseme tu kwa mwanzoni hapa kwamba hapa ndio penye shida, hapa kwenye dating. Kwa hiyo watu wengi wako kwenye dating wakidhani kwamba wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Jamani, mahusiano ya kimapenzi au mahusiano ya mapenzi haya ni maisha. Ni maisha, na sio tu ako kamchezo ambako kanawafanya wengi waingie kwenye hayo mahusiano wakidhani kwamba ndio kitu pekee hapo ndani. Lakini mahusiano ya mapenzi ni maisha. Na nikisema maisha, najumuisha kila entity, kila kitu kinachocontribute kwenye maisha. Kuanzia uchumi, kifedha, maendeleo, familia, future. Hayo ndiyo maisha. Sawa? Hayo ndiyo maisha. Kwa hiyo mahusiano ya mapenzi ni maisha. Na nikizungumza hivyo sasa, nikirudi pale kwenye tafsiri yangu kwamba ni mahusiano au ni maisha ya kirafiki bila kushiriki kamchezo. Hapa tunazungumzia kufahamiana, kupanga pamoja, urafiki wetu uwe kwamba yani kama tunaandaa maisha yetu ya ndoa bila kugusana. Yani sumu iko kwenye kukimbilia kugusana au kukimbilia kamchezo katamu. Hapo ndo kwenye sumu ya hicho ambacho mnakitaka kama mahusiano ya mapenzi. Nitasema baadaye kwa nini ni sumu. Lakini ujue tu kwa definition kwamba mahusiano ya kimapenzi ni maisha ya kirafiki baina ya mwanaume na mwanamke wenye lengo la kuwa wenza wa maisha hapo mbele bila kushiriki kamchezo katamu. Sasa nije kwenye swali kwamba kwa nini hayo mahusiano ambayo nyinyi nadhani mnachanganya mkidhani ndio mahusiano, kwa nini hayadumu? Cha kwanza ni msingi wa hayo mahusiano. Nikizungumza msingi, nazungumzia kianzilishi. Ni kitu gani kilianzisha hiyo safari ya hayo mahusiano? Nitoe mfano moja. Siku hizi vijana, utakuta kijana wa kiume anamwambia mwanamke kwamba nimekuelewa, nakutaka, nakuhitaji. Sana sana hii nimekuelewa, hii wanaitumia sana nimekuelewa, na zingine nyinyi mnazijua. Na dada akiambiwa nimekuelewa, na yeye anaeleweka bila hata kujua ameeleweka nini. Anajielewesha. Sina uhakika sana kama wadada na wao wanawaambiaga wakaka nimekuelewa, lakini hata wewe kaka ukiambiwa, dada anakuambia nimekuelewa au mwanamke akwambia nimekuelewa, sasa wewe mwanaume, unajielewesha bila hata kutafuta, alichoelewa huyo, alichokielewa kwako ni kipi? Sasa kwenye msingi hapa, huo msingi wa kusema nimekuelewa, baada ya kumwambia mtu nakupenda, nimekupenda. Jamani, kuna nguvu katika neno kupenda, neno upendo. We are human beings, we are spirits living in bodies. Mnajua nguvu ya maneno. Sasa kama haukujenga hayo mahusiano juu ya neno penda na kupenda nimekupenda, ukajenga juu ya neno nimekuelewa na kutaka na kuhitaji nimekusoma, so usitarajie hayo makubwa unayoyataka mbele wakati msingi wake haukuwa kwenye neno na kupenda. Sawa, mwingine anaweza akasema asimaanishe, but at least unampenda mtu, mwambie na kupenda. Imekuwa ngumu sana kwa watu sasa hivi kumwambia mtu na kupenda, hasa anapokuwa anamhitaji au anampenda kwa nia ya kuwa na mahusiano naye ya kimapenzi. Sasa hii ni sawa na kujenga ghorofa juu ya matope au mchanga au mabua, kwa sababu halitasimama. Unaona? Na nizungumze tena hapo kwenye msingi kwamba dating, wengi wako kwenye dating au wanafanya dating, wanawekana kinyumba, they sleep together, wanacheza kamchezo, wanashiriki kamchezo, thinking kwamba they are in love relationship. That is wrong. Dating is not love relationship. It's not at all. Dating ni kama kuna kitu fulani, sisi wajasiriamali unapopeleka biashara yako sokoni huwa tunazingatia vitu viwili vya mwanzo kwenye thamani, kwamba either unatatua tatizo au unakidhi haja ya soko. Kwa mfano, anayeuza maji ya kunywa anatatua changamoto ya uhitaji wa maji ya kunywa, lakini anayeburudisha burudani akapewa na pesa ikamuingizia pesa kwa kutoa burudani, yeye hatatui tatizo, ila anakidhi haja ya burudani kwa watu. Sasa most of the dating, people who are dating, it's either mmoja ana kiu yake ya kamchezo, anataka kwenda kuquench kiu, au mwingine ana changamoto yake ya kodi ya nyumba, ya hela ya kuishi, ya changamoto yote hiyo, au ya kuumizwa, anatafuta mtu wa kuja kupoza au barafu ije angalau ikae juu ya kidonda. Hizo ni changamoto watu wanazitatua through dating, lakini dating is not a solution for that. And if you are dating, huna tofauti na anayefanya ujasiriamali, anayefanya trading. Mtakubaliana na mimi tu, ukidigest, ukatulia, ukawaza mahusiano yako ulionayo sasa hivi, kwamba are you in love relationship or you are in a dating? Wako wanawake na wanaume wenye uhitaji, wenye kiu ya kamchezo. So anajiingiza kwenye dating to quench the thirsty. Lakini wako wanawake na wanaume wenye changamoto za maisha. Anajiingiza kwenye mahusiano ambayo anadhani ni mahusiano ya mapenzi ili kutatua changamoto zake. Mdada anaweza kujirengesha kwako, mwanamke ana shida yake ya kodi ya nyumba, ukisha msoti, wewe umekuja unatarajia kwamba ni mwanamke utamuoa, kumbe mwenzio alikuwa anataka tu kodi ya nyumba, hana maisha na wewe. Na wewe mkaka, inawezekana umemfuata mwanamke ukamjengea, ukamuaminisha kwamba ndio wako wa maisha, kumbe wewe ulikuwa unaenda na changamoto zako na need zako. Yeye akawa ametarajia kwamba huyu ni mwenza, lakini hatukujenga mahusiano au msingi wa mahusiano kwenye dating. Au ukiweka dating kama ndio msingi wa mahusiano ya mapenzi, that is wrong. So dating is very dangerous katika maisha ya mahusiano ya kimapenzi. Kwa nini ni dangerous? When a woman is dating a man, anakuwa kama amempa maisha yake yote. Same applies kwa mwanaume anapokuwa amedate mwanamke. Although kwa wanawake ndio sana. You know, when a woman gives you her body, that's like giving you her life. You see? Kwa hiyo, kinapotokea chochote cha changamoto, kama ka cheating, yani changamoto yote kati ya hayo mahusiano mawili, huwa yanaleta maumivu makali sana, kwa sababu nimekupa tayari mwili wangu. Au kama mwanaume amewekeza kwako akidhani kwamba uko serious, kumbe wewe kwamba pale ame, mostly sisemi wote, lakini mostly unakuta akiwekeza hasa pesa zake kwako alafu ukamzingua, maumivu yake atakachokufanyia au anaweza atakachojifanyia. So dating mara nyingi inaelekeza au inapelekea watu kupata maumivu makali sana, ambayo kustahimili, kuvumilia, kusema kwamba acha shetani apite, kwamba acha nivumilie, inakuwa ngumu. Mtu anaona I better quit. Ni maumivu. Dating ni chanzo kikubwa sana cha maumivu kwenye mahusiano ya mapenzi. So ni bora msiingie kwenye yako kama mchezo. At the time mmeamua kuanza hayo safari yenu ya mahusiano ya mapenzi, don't jump into having sex. That's the most dangerous thing ambayo inapelekea maumivu ambayo watu wengi wanaona aende zake, atajijua, siwezi tena. Msingi, bado niko kwenye msingi. Kwa hiyo, hii misingi hasa ya mwanzoni, vianzilishi, maneno, lakini kukimbilia au kukurupukia tendo, au kali kama mchezo, kanafanya mahusiano yasidumu.
Labda wakati naendelea nitoe angalizo ambalo nataka kulitoa hapa ni kwamba kutakwa kimapenzi sio mwanzo wa mahusiano ya mapenzi kama wengi wanavyodhani na kuyaishi. Kutakwa kimapenzi sio mwanzo wa mahusiano ya mapenzi kama wengi mnavyodhania, au kuomba au kuombwa kamchezo sio mahusiano ya mapenzi. Kuomba au kuombwa kamchezo katamu sio mahusiano ya mapenzi. Hilo ni angalizo. Sasa nirudi tena kwenye kwa nini, kwa sababu ya pili. Sababu ya kwanza ilikuwa ni msingi, na nimeelezea msingi ni kwa namna gani msingi ni chanzo cha kutodumu kwa mahusiano ya mapenzi. Lakini jambo la pili la kwa nini, sababu ya pili ni umri au ukomavu, au Kiingereza wanasema maturity. Katika kuishi kwangu, namshukuru Mungu, nimerealize kwamba mwanadamu anapitia levels 4 za maturity. Kuna biological au physical maturity, mwili unakomaa, unajengeka, unakuwa na uwezo ambao haukuwa nao mwanzo, umeme wake unaongezeka, ile mihemko, especially the sex energy, it becomes so strong. Kunakuwa na shoti zinapiga kwenye mwili. That is biological au physical maturity ya mwili. Lakini the second level of maturity is mental maturity. Komavu wa akili. Tunaenda shule ili kufanya akili zetu zikomae. Tunasoma mpaka vyuo. We become more matured. Your reasoning, the way you argue, the way you conceptualize things. That is mental or logical maturity. Ambapo unakuta labda mwingine, shule sana sana ndio zinatusaidia kuwa logically au kuwa mentally matured. Wewe utakuwa ni shahidi, kuna mtu namna yake ya kureason, namna yake ya kuperceive mambo ni tofauti labda na mtu fulani mwenye level kidogo ya chini ya elimu. Kwa hiyo shule zinatusaidia, kusoma kunatusaidia, sio tu kusoma shule, hata kusoma vitabu kunatusaidia tukue mentally matured. But the third level of maturity is emotional maturity, ukomavu wa kihisia na mahusiano. Emotional maturity, ukomavu wa kihisia na mahusiano. Na hapa ndipo kwenye msingi wa mahusiano ya kimapenzi. Walio wengi wanadhani kwa kusoma kwake sana ndio ana uwezo wa kumudu maisha au mahusiano ya mapenzi. No, ukomavu wako wa kihisia na mahusiano, or your emotional maturity, is what is required. Kuna mtu anaweza akawa hana shule lakini emotionally they are matured. And the fourth level ya maturity ni spiritual maturity. Uhusiano wako wewe na Mungu, how you access the spiritual realm, wasomi wengine wanaita your higher self, and uwezo wako wa access your spirit, to hear from it, to connect with it or through it with God, with your creator. Every human being must get matured, or must dominate, or must access these four domains. Sasa sitaki sana kuzungumzia spiritual, nataka tuingie kwenye emotional maturity, ambayo hii ndio msingi wa mahusiano ya mapenzi uliko lala hapa. Nimezungumza kwamba mara nyingine shule haiwezi kukusaidia sana kuwa emotionally matured. Shule inakusaidia, akili yako inakuwa matured, unakuwa na knowledge, but it doesn't guarantee you to have wisdom. It takes wisdom to tell us like you're emotionally matured. So there's a lot
to do with emotional maturity. Lakini jambo la msingi la kukuhakikishia your emotional maturity ni kuwa na mahusiano mengi au kuwa na nikizungumza mahusiano sizungumzi tu mahusiano ya kimapenzi. Nazungumzia mahusiano na watu. Yaani kuwa na marafiki wa kutosha, husiana na watu vya kutosha, jichanganye na watu vya kutosha. Ukijichanganya na watu vya kutosha, uko utakutana na mitihani ya emotional maturity ambayo ita build up your relationship muscles. Jamani, tunaanza kuhusiana na ndugu zetu kule nyumbani tulozaliwa nao, wazazi, Lakini kuna kuhusiana na marafiki na watu na jamii. Na niseme unahitaji kuhusiana sana na jamii kwa mahusiano ya kawaida ya urafiki wa kawaida kabla hujarukia mahusiano ya mapenzi. Kwa sababu maumivu mengi katika maisha hayako kwenye kupigwa kwenye mwili, yapo kwenye maumivu, yani maumivu makubwa katika maisha ni maumivu ya hisia, maumivu ya moyo. There is where the pain is so bitter or so painful compared na mtu akikupiga ngumi ya mwili. Utakubaliana na mimi, kuna watu hawana shule, lakini namna wanavyohusiana na watu, namna wanavyohendo changamoto za mahusiano, wewe msomi na shule yako unabaki umeshika mdomo. Kuna mtu anaweza akasalitiwa na rafiki, akasalitiwa na business partner. Jamani, usaliti ni kama punching bag au ni gym ya emotional maturity. Niliwahi kuposti posti moja nikasema, kabla hujasalitiwa na mpenzi, hebu salitiwa na rafiki wa kawaida kwanza usikie yale maumivu yake yakoje. Salitiwa na a friend, alafu ile itakujenga kujua kwamba kumbe natakiwa kuwa na mipaka, natakiwa kuwa na kuamini hiki, natakiwa kuwa na kiasi, na ni sitakiwa kujiachia tu hovyo hovyo iwe kwa rafiki au kwa nani. Lakini ukishasalitiwa na rafiki, ukifanya lile zoezi la kusalitiwa na rafiki, pale unakuwa umenyanyua zile dumbbells labda za kilo 5. Lakini kuja sasa usalitiwe na rafiki wa mahusiano ya kimapenzi ambaye itakuwa rahisi kwa yule ambaye bado hamjarukiana kwenye kamchezo. Mna urafiki ule ambao ndo mahusiano sahihi. Akikusaliti yule, kwamba labda uliwekeza muda, uliwekeza nini, uliwekeza chochote, lakini usiwekeze kamchezo mwanzoni. Learn to be betrayed na huyo ambaye unasema huyu nataka awe mwenza wangu, afu baadaye kugeuke aende akaolewe na mtu mwingine, akaoe mtu mwingine. Usikie ile maumivu yake. It is building your emotional muscles. Inakujengea ustahimilivu. Msione kuna watu wanafanyiwa vitu vya ajabu kwenye mapenzi unashangaa. Yaani bado upo tu. They are emotionally matured. Yaani umesamea kirahisi rahisi hivyo. Kwamba mwanamke wako au mwanaume, huyu mwanaume ambaye mko kwenye mahusiano, anakuchiti au anakuwa na watu wengine na unaishuhudia, au anakukana au anakukataa in front of the friends and everything, na unaweza ukaabsorb ile shock. So emotions also, they have muscles. They are unseen muscles, like they have muscles just like your physical muscles or your mental muscles. So we have also spiritual muscles, but now we are focusing on emotion because hapa ndio kwenye msingi wa mahusiano, emotional maturity. Namna gani unahusiana na watu? Sasa anza na emotional intelligence kwanza. The normal one, how you relate to yourself and how you relate with others. How can you put in others in others people shoes? Hizo ni gym za kukusaidia. Una uwezo gani wa kusamehe, kuachilia rafiki wa kawaida akikukana, akikusaliti, akikubetray, kuyo practice kwanza. So make sure you have as many friends as possible of different types, different age. Warika lako, warika la juu, wafanya biashara, wa kitu ambacho unakipenda. Kuwa na marafiki wa kutosha. Wakikuumiza wale, wanakupa mazoezi sasa ya kustahimili kishindo cha usaliti. Okay? Then katika hao marafiki wa kawaida, huko huko ndo utakutana na huyu rafiki sasa ambaye unadhani anaweza akawa mwenza wako, lakini bila kurukia kamchezo. Jamani, narudia tena, bila kurukia kamchezo. Kurukia kamchezo, lile tendo ni level ya juu sana katika mahusiano. Kushiriki kamchezo katamu ni level ya juu sana ambayo inatakiwa watu ambao wako emotionally matured. Kwamba hata akikufanya chochote kile, sizungumzi kwamba hapa ndo mwanze kuabuziana, kwamba you can still forgive, you can still forget, you can still love them unconditionally. Yani unampenda hivyo alivyo, sio tu kwa sababu ya plate number, au kwa sababu ya kiuno chake, au kwa sababu ya kifua chake, six packs, whatever. Hivyo vitu vya kupita. Yani umpende tu because of who they are. Kwa nikizungumzia maturity, niongezee pia hapo na kwenye umri. Jamani, katika kujifunza kwangu, mimi nimecategorize maisha au kwenye... Napenda sana kuzungumza na vijana wa miaka ya 20 to 29, au 20 to 30. Kwa mtazamo wangu mimi, kwa perception yangu mimi, ambao naona njia salama ya kuanza mahusiano ya mapenzi au maisha ya kirafiki kuelekea, don't start at 20s. 20s, make as many friends as possible, the normal ones, while you are studying them, while you are practicing hizo kupishana na kusalitiana na kupendana na kujitoa huko, mtu ajitoe huko kabisa, I say if this one has done this for me. Yani na wewe inakujenga pia, hatujengwi tu na matatizo, tunajengwa pia na the way people are showing us love. It is building us a lot, sawa, kuja kuwa vizuri sasa kwenye mahusiano ya kimapenzi. At least huku kwenye after 25, anza sasa kufikiria huyu anaweza after 25, after 27. Lakini nashaurigi wengi kwamba usiingie. Kama umeshaingia, it's well and good. Lakini kama bado, if you can wait until when you are 30, ndio uingie kwenye mahusiano ya ndoa, that can be the best. Kuna reflection au kuna relation ya umri na maturity pia. Lakini nikizungumza umri, the more you delay, the more experience you get from other things. It means you are gaining experience, you are gaining, you are strengthening your shock absorbers, your maturity, your emotional muscles. So buy your time, take your time, develop yourself kwenye 20s. Ukiingia 30s hapo mpaka 40s, oa, olewa, anza familia, kuwa na watoto. I'm telling you, ukifika 30, if you're not 30, when you enter your 30s, you become a little bit different. And yet even your thinking, the way you perceive things, the way you perceive people, is quite different from the way you perceive people when you're at your 20s. At your 20s, it is time for building yourself. It is time to enjoy yourself. It is time to explore yourself. Na wataniaga watu saingine na wambia, at 20s, unamuoa nesi, akifika 40s anakuambia mimi I feel like I have a calling ya kuwa politician. You get confused kwa sababu wengi mnakimbilia kwenye haya mambo before even you realize your potential, before even you know what is your calling, what is your and what is inside there. Everyone has a deposit in their hearts that God has deposited you for you to come to do here at on earth. Sasa before even you know yourself who you are, many of us are confusing what we are and who we are. Your profession is what you are. You are a doctor, that is what you are. But who you are, it is so much concerned with your purpose. Ndio unashangaa mtu mwingine daktari leo ni mwimbaji, lakini alisoma udaktari. What they are ni doctors, and who they are the singers. So buy your time to explore yourself and love yourself, show yourself love, spoil yourself with some good stuffs, because when you show yourself how you love yourself, you are also training or teaching others how to love you. Sasa wewe hujajua hata namna ya kujipenda, unataka uanze kupendwa. Ndio hiyo watu wanakimbilia kwenye ndoa kukava changamoto za mahusiano, changamoto zake za kodi ya nyumba au za loneliness. Akifikiria akiingia kwenye ndoa ndo loneliness itaisha, kumbe walio kwenye ndoa wengine wengi wako super lonely compared na ambao wako single. So to wind up the issue of emotional maturity, husiana na watu, husiana na wewe mwenyewe kwanza, jihusianishe, yani kuwa na mahusiano na wewe binafsi, alafu show us how you love yourself, show us how we can forgive yourself, Show us how we can give yourself second chance to love again, to love yourself, to allow yourself to explore yourself, to allow yourself to try different things, to travel, do anything that you want. Enjoy your single time, your singlehood. So wengi wanaingia kwenye mahusiano ya mapenzi after they are biologically matured or they are mentally matured. Mtu akijiona tu nimeshamaliza form 6 niko chuo au nimemaliza degree anaona kwamba I am now good enough. Hujawahi. Yani being biologically matured and mentally matured, it doesn't guarantee you are going to be a good husband or a good wife. You need to be emotionally matured. Thank you. Swali la tatu limeuliza kwamba vijana wengi wamekuwa na hamu ya kuolewa na kuoa hasa wanachuo. Je, ni ukweli gani usiofahamika juu ya kufunga ndoa wakati upo chuo? Ni kitu gani ungependa mtu akifahamu ukiwa na experience ya ndoa wakati upo chuo?
Okay, it's a good question, although somehow somewhere nimelijibu hapo nyuma wakati nazungumzia maturity na age. Wanafunzi wa vyuo vikuu, watoto wangu wa vyuo, whether chuo kikuu au chuo chochote, achana na mastori ya kuolewa ukiwa chuo au kuoa ukiwa chuo. You are biologically matured. You might be mentally matured enough to get married, but you're not emotionally matured. Mimi niliolewa nikiwa chuo, na nikwambie tu hiyo siku mheshimiwa anaenda kujitambulisha kule kwetu, one of my brothers aliniambia, akaniambia kuna swali pia linasema nini kifanyike kuhakikisha kuna kuwa na msingi bora wa mahusiano ya kufikia ndoa. Jambo la kwanza, nini kifanyike? Kwanza, unapoingia kwenye mahusiano, maanisha mahusiano. Engage your heart, lakini don't engage your body. Nikimaanisha don't jump into dating. Dating is a poison kwenye mahusiano ya ndoa. It's a very dangerous poison. Ambapo wengi sasa ndio mko huko kwenye dating. Achaneni na dating. Sawa. Na anzeni kuwa na mipango. Yani kila mtu, don't pretend. Take your time. Enjoy yourself. Don't pretend. Be yourself. Ili mtu ajue kabisa kwamba this is the kind of woman, this is the kind of man I have. Kama anaweza mkasaidiana hapo kwenye kurekebishana tabia kabla mjarukiana rukiana, that's well and good. So maneni, wengi wanaolewa na kuoa na watu wasiowajua kabisa. Anaishia tu, kumbe ndo uko hivi. Why didn't you take time to know him or her? Hata kama ndio wanaficha, I understand wanaficha. But guys, ndoa is more of a spiritual institute than anyone who can think about it. Yani, than the way other people are thinking about it. Many people, they think ndoa is just a social, ni swala la kijamii tu. Ndoa sio swala la kijamii, jamani, ndoa ni swala la kiroho. Engage your God when it comes to ndoa. Pale pale unapoanza mahusiano, start engaging your God. Kwamba Mungu, huyu bwana amekuja. Mungu, huyu mwanamke amekuja. Jamani, mimi napendaga sana kale samani kwa ambao labda si wa Kristo. Kuna mtu mmoja katika vitabu vya Kikristo anaitwa Yohana Mbatizaji. Aliwahi kutuma wanafunzi wake wamuulize Bwana Yesu kwamba wewe ndiwe? Lile swali nalipenda sana. Kwamba mtu akija anaonyesha nia. Engage your God. Sema wengine sasa akishaona six packs, akishaona plate number, akishaona nini, anaona hapa Mungu akisema sio, na mimi ndio nisha fall. Inaenda kula kwako huko mbele. So engage, take time. Pia nini muda? Sio tu ile need, want. Ndoa is not just need and want. And please, practice your relationship with God. Kwamba Mungu, unaonyeshaga ishara. Embu huyu mtu simfahamu, amekuja, ndiye? Au anafaa huyu? Ukiambiwa sie, kuna namna nyingi sana. Kuna namna nyingi, ngoja niwape mfano mmoja. Kuna dada mmoja alikuwa na mchumba wake, wanasali pamoja. Na yule dada alianza kuwekeza kwa yule kijana, kwa sababu kijana alikuwa mwanafunzi wa chuo, huyo dada ni anafanya kazi.
kwa hiyo akawa yeye mshahara wake ana invest kwa kaka kule. Sasa ikatokea siku moja tu out of blue, yule dada ametoka kazini, yuko njiani anaelekea nyumbani, akashangaa kuna gari imepaki pembeni, mlango unafunguliwa, anayeshuka ni yule mchumba wake, yule mkaka. Na hiyo gari anayeendesha ni mdada, yani mdada fulani mambo safi. Akashtuka. That was the first time. Kaka akajitetea, huyu tunafanya naye siyo nini, anatusaidia siyo nini, kazi gani? Yani dada akaelewa. Lakini anasema ikatokea vile karibu mara tatu. Dada akona, mbona sasa sielewi, mnashushana tu yani. So those are the signs. Sometimes inawezekana ni ishara Mungu anakuonyesha kwamba bwana huyu mtu huyu mwanamke au huyu jamaa ana shida hii. Tukate long story short, ilionekana kama kaka anapenda wadada mambo safi. Sasa huyu mwenzangu alita gari alikuwa ana. So those are the signs God speaks with people. Hawezi anaweza asizungumze na wewe kwa sauti kabisa kwa maneno, lakini anakupa ishara. Umemkuta leo dada yuko na huyu, yuko na kishoni huyu. Yaani huyo mwenzio huyo, awe mwanaume awe mwanamke. Unakuta kuna vitu fulani uelewi mara kwenye simu mara. Yaani hizo ni signs. Guys, I've experienced this. Sitaki kuwachukulia muda wenu sana, lakini I have a lot of stories ambazo from my personal life na haya mambo ya mahusiano. Niwaombe tu Mungu awasaidie. Otherwise niwashukuru kwa kunisikiliza. Asante.
Kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the Home of Positive Vibes.